Malume cha Ramadhani muli bwanji ifeyo kuno bula moyo papita ntawi osalankulana padota nyengo osaonana mutango chuka malume anga satana kundende nkutulutsidwa anabwela ndi nkokomo imani uyota wiga utambwali oswali achapano anasinta okwida tikololo ndiye osakamba paidi kugula nkanjo odula koma zakatu fitro sapeleka
malume 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 Ramadhan
mutsabwela nsolitilo
malume Ramadhan
mutsabwela nsolitilo
ifera kusowani
ifera kusowani
malume Ramadhan
ifera kusowani
malume Ramadhan
mutsabwela nsolitilo
mutsabwela nsolitilo
mutsabwela nsolitilo
mutsabwela nsolitilo
ifera kusowani
nkaniye mwezi nayo inavuta moti ena anamenyedwa
ena idi anaswali lelo pomwe ena anaswali mawa
ndale katangaleza lowa mudini mu mashekhe maudindo limbilana
chichokeleni mabanja kunguta business ya mowa chamba segulila
chislamu chicho pando nabalalika kambaka jela ndizo kumba mitima
chonde Allah tipe mpa hidaya maudindo atipwetegetsa
malume 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 Ramadhan
mutsabwela nsolitilo
malume Ramadhan
mutsabwela nsolitilo
ifera kusowani
ifera kusowani
malume Ramadhan
ifera kusowani
malume Ramadhan
mutsabwela nsolitilo
mutsabwela nsolitilo
mutsabwela nsolitilo
mutsabwela nsolitilo
ifera kusowani
malume 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 Ramadhan
mutsabwela nsolitilo
malume Ramadhan
mutsabwela nsolitilo
ifera kusowani
ifera kusowani
malume Ramadhan
ifera kusowani
malume Ramadhan
mutsabwela nsolitilo
mutsabwela nsolitilo
mutsabwela nsolitilo
mutsabwela nsolitilo
ifera kusowani
ifera kusowani ifera kusowani ifera kusowani ifera kusowani.